where you at?
Lex Van.
Yes, roho yangu mi wewe po kwa ubavuni, wewe po unaniwezea mi, wewe po unanipatia, wewe po naonaga wenye shepu moja moja wakidondosha, ila siwatamani mie, wewe unanitosha. Wanakujaga wenye vibunda wanaringisha, ila siwatamani wewe unanitosha. Unapanga baby, wanashuka baby, na waniweza baby. Unapanga baby, wanashuka baby, unaniweza baby. Si unajua kipenzi yote hayo, bila we siwezi. Sina nyayo utembea siwezi, hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea. Ndo maana nataka ujue mi roho yangu
wewe hapo wa ubavuni, wewe hapo unaniwezea mimi, wewe hapo unanijulia, wewe hapo. Stangi tangi siendi popote, mi chambi chambi sina nafsi undoke, na stambi tambi samaki yake maji sio tope, mishaweka kambi kama unakufa we tufe wote. Si unajua mpenzi yote hayo, bila we siwezi. Sina nyayo kutembea siwezi, hapo hapo ndo umeniwezea, ndo umenikolea. You wanna give me sugar uwe mabusu kila muda, uwe upendo umezama ndani kwangu sijelewi, upo kila muda we, uwe sio yuda we, uwe usaliti misio vitu vyangu, oh baby we. Ndo maana nataka ujue mi